A long time me want tell you this. See them, me and me, I'm big and them want this. MME. But our love is for real. Guns, food, rifle.
Pull up the weed and we smoke up this cliff. When younger big, they may find your rhythm. Love is OG, so kwa sim, welcome sim. One gun up at our sim.
Kuku fenda shakwa noma. Nyumbani wali taka wani fukuse. Kuku fenda shakwa noma. Nyumbani wali taka wani fukuse. Kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu wali taka wani fukuse. Kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu wali taka wani fukuse.
Kwenu mitakuja na sikoni. Kakako sikidari na sikoni. Kwenu mitakuja na sikoni. Kakako sini mgombi na sikoni. Kwenu mitakuja na sikoni. Kakako sini mgombi na sikoni. Kwenu mitakuja na sikoni. Kakako sikidari na sikoni.
You know I love you. Tayali umeshani pamoto. Tuko matawe juu. Na wewe ndo mama watoto. Hatuoni atusiki. Cheki wanatake mafoto. Wengine sisi mi. Tegali na bugela toto.
Tumetoka mari ya muoni. Mna chonga chonga sana mkomi.
Niko faster ama shata no delay. Wana data wanataka mbaka replay.
Hey, kukupenda shakwa noma. Nyumbani walitaka wanifukuse. Kukupenda shakwa noma. Nyumbani walitaka wanifukuze kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu walitaka wanifukuze kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu walitaka wanifukuze.
Hold up the weed and we smoke up this spliff. Umenyonga beat ni mefanya rhythm. Love is OG so kwa sim welcome sim. Wanga napata wasim.
Nyumbani kwenu wananifukuza we muhuni kweli. Muda mrefu sionekani sasa nimerudi baby. Ninashika tama bora cha tamaduni baby. Ninaweza nikajitune muhuni baby. Na sipendi kuongea sana hingia room baby. Na ndani ya room baby vuta zipo nyingi doom baby. Na kukunga kama doom baby do. Napa kudu baby do. Paka you do. Hanalia na mimi too baby. Yeah she say she likes my swag. And I like the way she do it. She do it kama hadu it. Basi nivita paka subui. Haya mapenzi yamekuwa noma na mimi bado siwezi koma. Nipo fast siweki koma na koma. Kina na yard.
Hey, kukupenda shakwa noma. Nyumbani walitaka wanifukuze. Kukupenda shakwa noma. Nyumbani walitaka wanifukuze kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu walitaka wanifukuze kama noma na iwe noma. Nyumbani kwenu walitaka wanifukuze.
New music.